personality. Muhle yena muhle. Nesmile sakhe sihle. Muhle yena muhle. Nesmile sakhe sihle. Ngiyasiblomele namadenge ami. Sishayela amadrinks neskin sami. Uthi yena ufuna ukubloma nami. Uthushange isitayile sami. Mina ngisiblomele namadenge ami. Sishayela amadrinks neskin sami. Uthi yena ufuna ukubloma nami. Uthushange isitayile sami. Angimyeki, angimyeki, angimyeki. Jona ngimyeki.
Drinks this kim sami. What's the end of the blow my name?